blessing. Of whom shall I be afraid? The Lord is the strength of my life. Whom shall I fear? I have said the party.
nanum ni adofo yede onyame asese no kai mama ya honkwan na ya sori ajira na monso na yaba yeda so home na ya nti etime tia na mo abasibia onyame ya kesia onyame ayo butentu onon ye die ho tuno so a or em panki de bierada ela no kai e mo biache Ama makwaba or Bible our Juma D so. And you saw your meadum a kaya win. Nema kesi bibri and owo e de maye. See a dear hotuno sua yen yin kukuda. See a dear hotuno sua yen ni a reho yen tete if you send any kun yeho. Onyame eyo nyame bambo fo. Onyame o boy a humbang. Onyame a wokraeng e wo nsem na do munti ene ye nyie sa oye no kofo ene anu oye trenini nkie na no paying kuna chesem na mede bebrew na mama wo huse so onyame o de ho to no so a oni wo hemo na ofie twa mu no me ba ha ne mo be kasai na ya kasafa Ezekiel, a bravo nya how no a town for a banner so no munia one year. A unyame in China or coy, no coy rade, Yanko Ponchen, O Yanko Ponjeniso. On only unyame bumble for Unyame or boy a hobby. So I don't want a tunosua. O ninku goda e bisene nikuye onyame e onyame bambo ko onyame e free onyanko pon asemu na me hye won kran
oye no kwapo oye tenini kienano
se he onyame asemu pit petro nguma edikan etinum chichemu enson Wasi fa wodadwe nyina to no so efisa odwe ho
na ofie twa mu no me ba
fa wodadwe nyina to no so efisa odwe ne ho
safa is a here
petro nguma edikan itimiensa chichemu edumie no wasi onyame anywo attend ne fo so na waya so etie wo mpae bo onyame Any wo atene for so na wa yen na son etie on pipe bo
onyame a boye ho bai
se yesa ken kain yohane ngome di kain tinum chichemu dunum wa wa se si yenim se wo tie yane a e wo bibi biara ye bisemu a ani eni yenim se bibi a ye bisa no wa de be mayen si yenim se Si e freno, ana ye bisano bibi, na oye mayen dia, na obeya mayen dia. Enye, na ye nimise, bibi biada, ibe bisano. Obeye, ama na broso, ama ye. Na oki echea munu menemoka, libi efri, azaya ngomano iti eduyasan enson. Na ye hun, Ohina na ye freno Hezekia na atamfo epese ebetuse no so ye man in krata na letter ya echese ya sheda ene bra entokwa no beshasie ohini no usru emane dom usru emane mai na ho din tumi ohinkesie otrimo din fuyi And into all call when you go for when you
said,
The kind free Isaiah 36:37. You whom you are a course of El Honina,
and I ye be some bibi.
A brow in your mea qua, when you may hini, and Saka cratae. You who can, no one cobber beer. One cobber beer, sir. Oko unyankopon fie Bible si oko da unyankopon e fie na obie kratan mu to ho e de kire asafo urade o ka kire urade se hwe enwoma mi saka hwe enwoma mi saka ya sanikere e bu woni mtia na woka ensamu a emfra
emanodom usuru emanema
oda wo nyankopon nim ebo mpae wei ene yehu ojidini ebra ehao abawoso ebra amani abawoso ebra wini mni ayesa woye nye ayesa woye ebra ohini ini mni ayesa woye no oko unyankupu mfie emre last week and I'm now teacher Munu Minimo Kasaya, the Chiremo, sir. How dear Ebony Passo, and Faho said you was it. Amania Etimiba, if he said Job would say, Obi Biara, Oba won't be a Ewa How, Ewa Assassin, Obi Biara, Oba won't be a Ewa a How, and I'm signing to a How Eba, a Basso Sua, a Moyen Kaye, a Bapra Cope. Se how ne sha se a edru mre bia etwato aso ya ema eni hanhane na suni nyine mu no se ye fire how eni amane ya de ko nyankopon chenya na se mo se odwene ye ho how osi ye fire dadwen eni ye how emrani ne chen if you say odwene ye ho ye how fa kwa bibri so neba Ebra ye nina ehao eba awire huo timitu yen ebre bia ehao se eba eba nensu eyese ubi humbe bia wadebeko na wasumbie ebe kini efriho amba izekia kwa unyanko ponfie ede asemi kwa dan evrade na unyanko pon nino ya mo unyami nino ya mo eduro mrebia haoba ya nsua ye kasabibri ya ni adofu edi hunko mo wonga intimi mwa yen wonga ebu ya bom nensu Hezekia edane ni kwa unyanko pon chen na ubiye nasemu edito homa evrade na unyamia ose ye misa na obema yeno unyankopon etie na kwa mpaye dia yesi yehunu sa yesi yehunu se unyame ene wotumi unyame ene wahuodeni unyame ene tie mpaye bo when we recognize the greatness of God we will see the power of God si yehunu se unyame ene son na yedi ade so ani hawo ebeba ni nchen ni enim se odwene ye ho de a na ye nim se odwene ye ho de a ene ye na menua emfa ho te bia wo mu ena no praying kranche sam na me de bra wo se how bi chire wo so amani bi eda wo so adwenjin bi abeto wo so a ko wo nyankopon nchen go to the Lord in prayer Kunyanko ponche, hunikasi ye, ni hun se onikwa any unyamia obru to me naso. Ye kan chichimu idunsia Isaiah 37 verse 16 na unyankupon Hezekia kanchile unyame se uni unyankupon kasiye. You are so great, God. You are mighty. You are mighty. What of us own so ya miss son Esna Dinina? Any and no one who said, Be any one a year day, Emma, a radde. No one who said, Be any one a bit to me a bro, when young coupon or so. Near me person win, Unani said, Who bet me a young coupon? No one who knew to me a war. No one who knew a dinner or war. No one who emwa obitumi e de abuawo.
Se how bi chile woso.
Ebra.
Ibi eda woso.
Ezekiel unhuni ya wanyeno. He had assurance from God. onyankura nhyɛsɛm onyanyame anum asɛm ɛma no hu sɛ onyankopɔn dwene ne ho onyankopɔn nko a ɛne bɛtumi ayɛ me nua wonya mmerɛ afa wo bible ne kan Isaiah 37 Kaifri 36 ne fabisi 37 ɛwieyɛ ne hwɛ nea onyame ɛtumi yɛ ɛberɛ a yɛnim nea ɛwɔ sɛ yɛyɛ Ezekiel kɔɔ onyankopɔn anim onyankopɔn kasa kyerɛɛ no onyankopɔn ɛkasa kyerɛɛ no ɛma ɛhu yɛ a na ahyɛ no so no n'akoma tɔɔ ne yam ɛhu a na ahyɛ Ezekiel so no n'akoma ɛtɔɔ ne yam ɔdɔfo sɛ wokɔɔ onyankopɔn anim a ɛwɔ sɛ yɛbu sɛ awurade sɛ yɛhaw ɛne yɛamanneɛ nea wode baayɛ no ɛno na ɛyɛ sɛ woka Tell God, tell it to him in your prayer because he answers prayer. Onyame ne tie mpaebɔ. Nipa ntimi ntie mpaebɔ. Nipa bebree gye bɔneka edi yɛkɔ kɔtena sɔfo anim na yɛka yɛ bɔne akyerɛ no. Sɔfo tie na otie wie a wasɔre akɔ. Minua, ka wo bɔne kyerɛ awurade ka wo haw kyerɛ awurade ka wo amanneɛ kyerɛ awurade ka wo dadwen kyerɛ awurade ɛfisɛ ɔno ɛna dwen wo ho halleluya sɛ yɛkɔ onyankopɔn nkyɛn a moma yɛmfa adwene mu teɛ ɛne adwene a ɛsɛ ɛnkɔ onyankopɔn nkyɛn Ezekiel kɔ awurade nkyɛn ɛwɔ adwene mu teɛ mu What was the motive? Adwene a ɔde kɔɔyɛ ne sɛ ɔpɛnkwagyeɛ ama ne ne manfoɔ. Ɔntena se ma ɔhene a wonnim awurade ɔhene a atirimuɔden ahyɛ ne ma ɛmmɛsɛe ɔne ne manfoɔ. Adwene a ɔde kɔɔ awurade nkyɛn no no. Mennim adwene a yɛ a wode bɔ mpaeɛ. Awurade kyira me na abrada nko a nhu sɛ Sofu eni bodome chen Ewurade ye we mame na matamfo otamfo a minim ni dini ehunu se me de odome chen tapi ya bien papa Ewurade mani simi ye na me ba obi ehunu sei enyem pai bo papa adwina wo de kwa Ewurade ni mu aye adwene mu tie Adwina Onyame mɔbrohunu mu Onyame Adwina ɔde dwene nipa ho ɛno ɛna Onyankopɔn ɛtie wo mpaebɔ na ɔyɛ nea ɛsɛ ɛma wo ɔdɔfo ɛna anɔpa yi sɛ yɛkenkan baabi a ɛyɛ Isaiah eti aduasa nson ne nkyekyɛmu aduonu baako ebesi aduasa nwɔtwe na yɛhu nea onyankopɔn ɛkaeɛ mekae ne ɛborɔfo no then Isaiah the son of Amos sent to Hezekiah saying that says the Lord God of Israel because you have prayed to me against Sennacherib king of Assyria. This is the word which the Lord has spoken concerning him. Isaiah, oye onyame nipa, onyame edane di chire no. Oko, osumama eko kachire Hezekiah se, enam se, wabu mpaye, achire me, Ewurade. Ɛnam sɛ wabɔ mpaeɛ akyerɛ me Ewurade. Ɛde saa ɛhaw no yɛ ɛda wo so no aba m'anim. Wode otirimuɔdenfoɔ yi aba m'anim no. Sɛi ɛna mɛyɛ. Mɛsɔre atia
Okay, simply be a kind. Verse 21 to 38.
The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their life. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their life. Though they stumble, they will never fall. For the Lord holds them by the hand. Wosi onyankopon na di wanga esuro no anamo esisiye na na nije wanga brabo ho wo musa mo sunti di e nanso won hwiase efise na basa ikura wo mu odofo so
onyame foforo bi a
wo ye obi a wosuro awurade a onyame ani di wochi so you be a usro a radia onyami any diwachi nana basa ekura womu izakia ebo mpaye onyami enyi neni emfri nuso nana ni ewo nuso
of your life the Lord
Onyame efaye how
ema ne be ye ne how
he delight
bra ya paba na ni daso onyina asan se e ko urade nchen e wo mpae bo mu a ne boshe e ye no kore o shey mbo na wodi so said ye okaye no e kan chiche mu adio no ba ko na wo se enam se wo bo mpae a chere me until me erade me ye ni ebro unti ase otamfo no unhuno biem otamfo ne na pamfo entenase o kan chichemu adio no baako besi aduasan ennum a ekyere nsem a onyankopon ekaaye oto aso kaaye oto aso kaaye Edifa, Senny Kerepo, and Anopay. No, I had the full frog. Now, Mama, I need you. I want to saw any or door about our common. And I'm not paying. You may walk any. So, don't share Radinsa and Faho or how and now a man here. So, beating me a jail, Radia dear, and Faho or how any one man here. Every se unyankupono wano enebeye. Hallelujah. Na wadin enebeye. Ni tumi enebeye. Ni nyansa enebeye. Edye na unemu ewa wabrabo. Wabo mpaye. Waku unyankupono nimu. Wodi wasema kwa uradie nimu. Anase, wodi wasem ni namu nipumu. Anase, wodi wasem Asha wa kumemu enda usu na wotete ewo fodofo diya mepesa mekeni dani wanichile urade ewo uhao kuhunyankuponfie ewo wamani imu da wasema di chile urade ebra unye ubianka nchile unyami eni yempai butiefu Na sem se freme na meje uso. Na makamu nisema kesia ahinta unya unhunile. Upe bibie tie nkuni paho. Upe bibie tie nkobu somho. Upe bibie tie ku unya nkuponho. Na unya nkupon enshenu mweni mwenyamu. Ewa wabrabubu. Adofu idru mribia. Ya na ye pre. Ye penintem nenso unyankopon ebremu wodi niema nyina fofro ema ye unyankopon bremu wosesa niema ema esi ye ye na wotete mekan 36 to 38 mekitabu for bible nintino mfancheme The angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when people arose early in the morning, there were the corpses, all dead. So Sennacherib, king of Assyria, departed and went away, returned home. And remained at Nineveh. Now it came to pass as he was worshiping in the house of Nisroch, his god, that his son Adramalik and Shazar struck him down with a sword, and they escaped into the land of Ararat. And Esen had done his son reign in his place. Onyame bremu ena watene ninsa.
Went out and killed.
Yes, any kerep. Ehunu huna onyame ma.
100.
Ema onyame ma ti nisio. Ema onyame ma ti ti. Ema onyame ma ha hai.
There were the
onyame ma ninsa sonu bremu.
So, any kerep.
Yame pese mekani. Edrum rebi aya na ye pese nyame ya die ma yen. Sisiya ema yehu
at Nineveh
nenso onyame mre ayesronko echan yembre. The timing of God is different from our time. Sometimes we want to push God to do things for us. Sometimes we want to press on him to do some things that will interest us. But if we will wait on the Lord, Bible says, "Ye kum chen rade, ne to boase." Ye kum chen rade, ne to boase chen. Odofo, onyanku pon eshe na sema. Onyanku pon eshe na sema. Na asembiya onyame ekambiye niwa ebefriato a emmu.
Onyame
di kakai so best say senikale ene na pam
ya
no kwasa e brane son ye no onyankopon na nkasa e che no woni nyam edu mrebia ya na ye penintem edu mrebia na ye pese nyame ye nintem e ma ye
sometimes
so onua
to do things for
fun bo I want to in them.
Sometimes we want
ever be bia
to do some
wonderful minim a how I will name me the Hezekiah story and A24 namashaw den namashaw ma se Hezekiah esroye if he said nipa die ehun etime bae mu ma yesuro mu no se hwehwe urade a kira kwan ebehun enimunya sawo yin ye ohina
na
oji dini ewo no da owo manyankopon
emmu
empem ebrepia e how be ba no so no
so best
wadi ne ni to onyankopon hwehwe so
ene na pam
ebrebia amai ahodu onum ebetwa no hoshia ye ya wo mo be sai one na pam one ne man no Bible say what dana in any as you share radi what in a hutu a radi if you share so no pie in where the dear Emma on any mind now on yame Emma kunkuma boafri solo ebe say asra fwa na a sorry etianu nina
namashaw den namashaw ma
minim niya ya ojishwe no ewa uhaw madika akanchiro se ema hawne ma ansana wafishwe kwa uradi fie suma uradi nyakuma pa nedwe uradi na uhaw muno unyanko pombe ba wafa unyanko pondi wajie ebe brewo men tina fie men nam basa basa izakia nuunim onyami asori fie kwan na watai ura asori fie eko bom paye en intine haubri munu ni ubi nechireno biya onko na mani munu ni ubi enechireno biya onko
Emma on any
mother for so do any ever chill on your mifia. Now, Naya in Tintia on your mifia. Oh, how mu and your demon so be cool your mention. Oh, how mu and your demon so be sweet freurade. Oh, how mono or no, Enna obit you. If you say obit you are anywhere, obit me, I hear a dear mouth. Na se mo se fa wo dadwin ene how o how ebra mi chain if he send me dwin on ho ena no pe yi mi pese mi chira o se onya me dwin on ho asa fo urade wa dwin pa ma wo se minima dwim kura me dwin e wo ho enye boni de. I know the thoughts I have concerning you, specifically you. It's not that of evil, but that you will prosper and have a better end. This is what God has for you. Owa adwimu pa, owa adwimu popapa edema. Na enam yanye ni enti. Ena ye sorry a, ye di iti pimpim. Ena no pa isa, obedani wa ni achire uradia. Onyami nane na chi enchira udebi ya rada. Onyami brimu. Oma sani kareb. Ya wayen huse ni niye den. Wayen huse oye otimodinfo. Wayen huse oye osaifo. Oma nini muguyase. Iwu ene betono. Odofu. Minim hawa wenemu sedia maka. Troubles and difficult times will surely come.
I have concerning you.
But if you will turn to the Lord, He will change your story. Troubles and difficult times will surely come. But if you will turn to the Lord, He will give you a new story. Obema was sent for fro. What did you for fro be shower no? What do you need ye ebet now so? And need ye bet now a kuma mu. We are summer and we hear many will come on a pet. Odofo. And we yes to dinimu and a many will kase. Yen shed ye or him his a key a year ye. Na yesu ye nyibi. Yen hao. Ye miye muntua awradi ye nimu. Yen kanchite awradi se awradi. Unkwana ubitumi. Na se ye ye wia. Yebehu unyankupon enimu nyamu. Ninim. Nia ema wotete ewa wabrabomu. Ninim. So wa hotoso ewa awradi mua. Se unibia. Because they come for Christo amount. Christo by see Benyanqua, the Enyanemros.
He will give you a new story.
So, only Christo or Brabo Mua at a tea, dear Ufanoqua. But so, Christo or Brabo Mua, Bono and Amayani, that's all. He gives us hope. Bono and Amayani, that's all. No, no, and now. Or by a slab by me, a bra, a how, and a man here, a
person.
First Peter chapter 3, verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous. Or tear, Unyami, any ewo attenene force. Unyami, any ewo attenene
force.
Ebi awasamuni. Oh, me attenene. Menye ubi abone, debi. Se Kristo Yesu eni umuwa Bible se, yetene ye numpu etisentu magufin. Kristo moja eno dibe ufu ye hon. Eyi ye mfri bone, enene mratun enyinemu. Enam Kristo so, ena itimi ekoye, inyanko ponwa. Enam Kristo so, ena itimi botrene ebra. If it's any mojano and a tear on Frenia, Antony, Nina, or say, on your company, or at ten and a force. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. On Yame, as well be a mawompire. So for Christ Jesus, we are obeying our kukudro, and in our year, so the people ready in him a wampai bo. Obi owa, obo wampai akura na usu. If he say, unim say, on tenet.
Christ Jesus, any umu a Bible say, yetane yenum.
Unim say, nimpai into me in kwa ready in him. And so for Christ, so we cry ni wajen kwa. Ono ne oho oboni ne omra tuni na. So be your soul fencing and mouth.
nhira eba wo so na ompa yen so etimi eduro nani.
Wase,
but the face of the Lord is against those who do evil. Onga otse nyame nase. Na Kristo moja ho ho wo ho. Ama wa ye krojin si se su chirema. Onya mitie wo mpa ye. Onga opo urade. Onga onwan kasa. Afa won bra acha won sem. Eye de opɛ. Onya me. Eni esawo. Onya me. Eni sawo. Ene opɛ se onya me fa wo se otreni ni. Ya wotie wo mpa ye. Ye urade Yesu Kristo di. Na obɛgye wo ɛne wo fiefoɔ nkwa. Ma Kristo ɛnyɛ wo kanea ɛhyerɛn. Ma Kristo ɛni w'anim ɔnyɛ kwantempɔn ɛma wo. Ne fa no so ne nya nkwa. Sɛ wo Kristo a ɛha wo bɛba amanneɛ bɛba nanso wowɔ nea wobɛka kyerɛ no. Wowɔ obi a wobɛkɔ n'anim wode nam yɛ ne akokoduro ɛbɛkɔ n'anim. Na one na kasa. Ena no pay me twi wadwene si Kristo so. Obai si benya nkwa na yenya no mro so. Aye wunti ene Kristo behuna mane. Aye wunti ene Kristo ebe wu asenu yanso ede maye. Epe se me chira ose se uji diyo se unyi niyo. Aye no kre. Ene inti no. Meka mfwa mwasa obe jiedi. Na wode wo ho beto no so ne nam so ama wanya asompie
ya wotie wo mpae
onyame asem se
ye urade Yesu Kristo
onyankopon etie mpae bo
ene wo fiefo
na se wonim se otie mpae bo dia
ene wo kania
wonim se dia wo beka kire no bia wotie dia
onye
kwa ene na bisala
ne fa no so
ask God. We can ask God through Christ Jesus. Because he died at our place so that we have life and have it abundantly. For the Christ to Jesus my and send part of the say be fanoso na yenya nkwa and ano pay how I da was so amani da was so adwendwene da was so ese wankasa obi butu urade enim no obi so akire urade don't cover it, open it up. So obi so akire urade na di akuma imuti e fa Kristo so a onyankopon beye anwonwo dwuma e wa brabo mo beda wase se wati me na no pay se obi se oni mekasa obi timi afre me wo 06221 69562. I glad tidings assemblies of God suffer. And like I say,
ask God.
Reverend James Kessler.
We can ask God.
Yeshia wo AJ and Strat.
Because
na,
he died.
Yeshia
at our place.
1:30. And in Tibra. 1 o'clock to 2 o'clock your Sunday school.
For the Christ to Yesu.
Na by 3 o'clock. 3:30 ne yapon. Brana oni eme bomun som erade. Se uni asori bi ako. Na waye ha na utifia. Bra, maye sum erade. Yene ube bom paye. Na wanyani daso ewe erade mu. Odofu. Midi erade jao ene. Mekanfu Yesu ama ubiye mu. Fane se ukra ne wanje mkwa. Etuya na mwonko ni mchengi. Na obejo. Unye sadi ya wote nubimu. Obema enijie abwe ure umu. Na obinya mkwa eniewe ye. Ebra yebre wasa asisu nina etuwa chano. Ebinya mkwa eniewe ye. Ewo unye mkupomu. Eda wasa se wote ye enano peyi. Bible wa wajume diye niye. Ishile urade se wama wakwenya. Na oni ye. Enso. Wotie yen asemwa yede brewo ne kwa Kristo se okra ne wajen kwa nenante ewo mudie mo e haubi ebeba osono
obedi nkonim ewo mu
erade
ye sebiem osofu James Kessler ni
na
waya opese woni meka sa mi telephone number ye 06 221 69 562 onyami shira on tinene nchira amene wo mompaye erade mi shira wo mai abrabomu funi mama e how amanie Ajenjin kodana umanemu Oni nyamia ubitimi asesa Ama uma Ya wama uma enijie Angutoso eni mkwensha Mesire mkwensha ma uma Mesire fahundie ma uma Mesire ayaresa ma uma Tiwe ni mchira uma Na uma uhuse Udo yein na udo eyesronko Enedei Ma uma nanti unko nindiemu Enfri nkoni ndiemu, enko nkoni ndiemu. Watanfu bia obe sori wa umaso. Sedi ya usei, senikare. Ubo mpaye se, obe bre, saa watanfu nase. Na wase wong. Efri wumae nimi. Na umae nyasu mbiye, ene nkwa husayi. Asomo. O Yesu Kristo demu, ena mabo mpaye. Amen.
Anepe ni misa wa witi baibura wibia wa yishu.
See, I now. What kind of mood you're throwing? Can't demo it. If what is your